Crystal Kings, baby.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha anado like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, many mother, unavyonipeleka anado. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mia more, I'm in love.
Nakupenda mi amor, I'm in love.